Kahakai ike kai mali a oi ki 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 a I mauna loa kaumai luna ike ala anna mai ua kahi Akai aku I ka huku ale, ale hale mai anna, ke po inna nalu, nalu iho ka mana o, I ka aina nei. Alava ku umaka ya luna o ke kaha kumaile ahi ka hano 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 ku aina e vai honei me kamalu Oh, yeah.